Jeff Flow, DBC.
Ichini cha noich, ichini cha twitch.
If we did a robber, manager Jeff Flow,
Alpha Romeo. Let's go, let's get it.
It's your boy Chini Zani, DBC.
Ikungolo jengi na likoshiri.
Mapazi ni kamba zikomo, manifiki zako lelo lelo ni za kamba zikomo. Thank you God yari ya prime you day. Mokulenga kuno yome kawutale. This year ni zangala chabe pasta. Sinifuna kusowela sowe na marasta. Olo kupeseka na makangsa. Niza ya mpepesika na bantu badi holy. Bantu baku church munga badiko ni. Because ya ni chitira mulungu ni vampiri. Satana ni mutirira mmesa pili pili. Weko weko
Nikongolo jengi na likoshi.
Kalafina baba fulu wabalozo. Una hete kukumwaka wa uya. Hakikungu na kulinga tienga uya uya. I'm a fly without kwata ngengu ka uya uya. Yose nguna kulinga vya kunuka uya uya. Wabilingi by God's grace. What God has blessed, no man can guess. So, una kusaku ilila sama tanga. Miraculous God ili kusaka vya tanga.
Pick up.com.